Ate nga gama somero kwetoloola eggwanga lyonna gazzeemu okusoma mu butongole ku ntandikwa ya sabbiiti eno. Bananyini masomero mu disitulikiti y'e Bukomansimbi basabiddwa obutakemebwa kulowooza kwongeza bisale eri abazadde ku masomero gaabwe. Omulanga guno gubaweereddwa ssentebe wa disitulikiti y'e Bukomansimbi Bulegeya Julius mu mboozi gy'abaddemu ne leediyo ey'omuntu wa bulijjo. Julius agambye nti newankubadde nga ku ntandikwa ya sabbiiti eno amasomero gonna gaggulawo mu butongole olusoma olwokubiri. Naye ate kyategeddeko nti waliwo amasomero agasazeewo okwongeza ebisale ku masomero gaabwe. Kyagambye nti ng'obanga abakulembeza ensonga eno tebagenda kugikkiriza n'akatono kubanga yaalizingamya ebyenjigiriza by'eggwanga n'abazadde okukemebwa obutazza baana ku masomero. Mu ngeri eno alabudde n'abazadde abakyalemeddwa okuzza abaana ku masomero nga beekwasa obusongasonga gamba ng'okunoga emmwanyi, okulima, okunula kasooli n'ebirala. Era ono ategeezezza nti bano tebagenda kuttibwa ku liiso baakukwatibwa n'omukono ogw'ekyuma.
Amasomero tubasaba nti okusobozesa bannayuganda ne banabo ku maaso n'okutwalira wamu olwana okusobola okusoma, tusaba basigaze ebisale ebyo byennyini ebibadde biriwo tamwewedde. Ate nammwe abazadde temuzza baana mu bintu birala byonna. Omwana buli wamala wiiki emu bbiri nga tateze ku ssomero asubwa bingi kuba banne baba basoma ate ye nga tanaba kutandika. Abazadde tubasaba ne tubakubiriza temuzza baana mu nnimiro abaana mumazze okusomera mu budde basobola okugenda ne bakola emirimu egy'essomero ate nammwe mwennyini n'obutafiirizibwa. Ekiseera kino bw'oba tolina ssente zimala kwata ssente z'osobodde ogende ku ssomero oyogereganye ne headmaster magize nsuubira amasomero amatuufu bajja kuwuliriza nanti abaana bannayuganda badde ku ssomero mu budde.
Ssentebe Bulegeya Julius era asabye bannannyini masomero wakati nga bazza abaana ku masomero gaabwe bongera okugoberera amateeka agayisiddwa minisitule y'ebyobulamu ku ndwadde y'Ebola kisobozesa abaana mu masomero bano obutafuna bulwadde n'okusobola okulaba ng'obulamu bwabwe butambula bulungi.
Ensonga z'Ebola nsuubira amasomero kitwale gasabye gakole health precautions sookera ddala okukakasa nti abaana abaleeseddwa banamu nga bagoberera ebiragiro bya minisitule of health byetuwa. Nsonga zinsaba nti nga baana batandika kuno kijja kuba risiki kijja kuba kibi nnyo kubanja mwana ayingidde atayigenda obula. Tubasaba okutwaliza wamu bannayuganda bonna abampuliriza nkuba nti bakwata zegoberera era zeyataddewo ng'abaana badda ku masomero. So buli ssomero ntegeere enkola eyo gyenyina okuyitamu nalirisiivinga abaana.
Ku nsonga y'abasuubuzi abatunda ebikozesebwa abaana okudda mu masomero abasabye obutaduumuula miwendo gya bintu bino kubanga embeera y'ebyenfuna mu bannabukomansimbi ne bannayuganda ekyali wansi ddala. Kale ng'okuduumuula emiwendo kyandireka nga bangi balemeddwa okuzza abaana babwe mu masomero ate ne beekwasa bo.
Ate n'abasuubuzi abatunda ebintu tubasaba tewali nnyo nsonga yonna ereetera bintu kulinnya ebintu okuseera abantu abazadde bafuna ddala bazza abaana ku masomero mulimu ate namu okuteekawo kiremesa kubanga be bakiranti bammwe emikono nabo ekiseera kyonna sobo bakwasaganya ate mu mbeera nti bayina obwetaavu ate n'olaba nga oyongeza ebisibbeyi kw'ebyo ebitundisibwa ekiba kirungi eri abantu baffe. Tubasaba naddala okutwalira ddala okwakusingira ddala bannabukumansimbi mbakubiriza muzze abaana ku masomero